SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kala wanaagsan dhammaantiin ma meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa Khamiis bisha Febraayo, ay tahay 15 sanadka 2024. Magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararkana waxaa ugu waaweyn: dowladda Albanisi oo sheegtay inay dib u soo celinayso gargaarkii la siin jiray ONWA sida ugu dhaqsaha badan; isbeddelkii lagu sameeyey canshuur jarida heerka saddexaad ayaa laga ansixiyey aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalkan Australia; dowladda Albanisi ayaa sheegtay inay doonayso inay dib u soo celiso gargaarkii la siin jiray hay'adda qaramada midoobay ee taageerta falastiiniinta sida ugu dhaqsaha badan. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Penny Wong, ayaa u sheegtay guddi sanadka in hay'addan oo loo soo gaabiyo ONRA ay muhiim weyn u leedahay gargaarka la siiyo Gaza, laakiin eedaha loo soo jeediyey hay'addan ayay tiri inay yihiin kuwo waaweyn aana la dafiri karin. Isbeddelada canshuur jarida ee heerka saddexaad ee dowladda Albanisi ay soo bandhigtay ayaa laga ansixiyey aqalka wakiilada ee baarlamaanka federaalka, inkastoo ay jireen dhaliilo cusub oo ka soo baxaya mucaaradka federaalka. Mucaaradka ayaa dowladda ku weeraray waxa ay ugu yeereen go'aan 40 million oo doolar loogu qoondeynayo xayeysiin lagu xayeysiinayo canshuur jaridan. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa guursanaya ayaa la yiri, isagoo ku dhawaaqay mehersiga gabadha uu la socday oo la yiraahdo Jori Hayden. Baraha bulshada ayuuna saaka arintaasi ku qoray. Anthony Albanese ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey dalkan Australia oo isagoo xilka haya gabar markaasi mehersada. Ra-iisul wasaaraha iyo gabadhan uu la socda ayaa ku kulmay xaflad Melbourne ka dhacday, iyagoo oo markaasi wadaaga ayaa la yiri labadooduna taageera kooxda South Sydney Rabbitohs ee cayaaraha NRL-ka. Mucaaradka federaalka ayaa dhaliilay mooshin laga ansixiyey aqalka wakiilada oo ugu baaqaya dowladaha Mareykanka iyo UK inay joojiyaan dacwo ku oogida ka dhanka Julian Assange. Ninkan aasaasay WikiLeaks ayaa hortagaya maxkamadda sare ee dalka UK ee magaalada London bishan, tanoo noqonaysa dadaalkii u dambeeyey ee isugu dayayo inaan loo gacangelin Mareykanka oo u haysta ninkan dacwooyin basaasnimo ah. Mooshinka ayaa waxaa ansixiyey Laybarka xildhibaano madax bannaan iyo mid ka mid ah xildhibaanada Liberaalka Bridget Archer. In ka badan 25 guri ayaa ku gubtay ayaa la yiri Grampians National Park, iyadoo dababku ay ka sii socdaan inay ka holcaan qaybo ka mid a gobolka Victoria. Dadka degan qaybaha gobolka Victoria ee dabku saameeyey ayaa sugaya amarro loogu fasaxo inay guryahoodii dib ugu noqdaan, iyadoo dabku weli uu ka qarxaya ayaa la yiri bannaanka National Park waa Grampian National Park. Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasha keentay inay dad badan oo isugu soo baxay magaalada Kansas City ay kala cararaan. Waa dalka Mareykanka. Xabadda ayaa ka dhacday bannaanka train stationka caanka ee Kansas, halkaas oo kooxda NFL Chiefs ay ugu dabaaldegaysay guushii ay ka gaartay cayaartii weyneyd ee Super Bowlka. Booliska ayaa sheegay in 2 qof oo hubaysan la xiray. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen in ugu yaraan 10 qof markaasi ay xabada ku dhaceen. Weerar ay Israa'iil ku qaaday xadka ay la leedahay koonfurta Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 4 qof oo hal qoys wada ahaa, sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Lubnaan. Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Lubnaan wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar. Hawada maanta oo Khamiisa magaalada Melbourne waa cadceed iyo 22, magaalada Sydneyna roobab sii badanaya iyo 25. halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 65 cent oo lacagta Ameerikanka ah.